Unani chitunzi cha kumi ndi chisanu. Mariko chapter 1 verse la 40 ufika pa 45. Kunali munthu wina anali ndi matenda akhate. Iye anadza kwa Yesu na mpempha nati, Ambuye, ngati mukhoza, mundiyeretse khateri. Ndipo Ambuye anagwidwa ndi chisoni ndi munthu uyo nati, Ndikhoza, khala woyera. Ndipo pomwepo munthu uja anachiritsidwa kukhatelache. Abwenzi, kodi muzindikira kuti chimo lili monga khate? Khate ndi matenda yomwe yakungudza thupi lonse, koma chimo likungudza moyo ndi mzimu wathu. Ngati sitipeza mankhwala oyenera kuchiritsa khate, thupi lathu lonse lingathe kudyedwa ndi matendawo. Ngati sitipeza mankhwala oyenera kuchiritsa matenda ya uchimo, umoyo ndi mzimu zidzaonongeka. Ndipo pamene tidzafa, tidzatayana ndi Mulungu mpaka nthawi yosatha. Mvetsani kwa Roma chapter 6 verse 23. Akuti dipo la machimo ndi imfa, koma mphatso ya Mulungu ndi moyo wosatha mwa Yesu Kristu.